Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kusene kungolosihlanu umlaleli ngiphinde ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenazisimbona kakhulu uNkulunkulu kusibusayo ngaleli thuba. Ngiphinde ngibonge nawe umlaleli ukuthi ukwazile ukuvuka ekuseni uzolalela ke lolu hlelo. Nkulunkulu ke akubusise. Siyaqhubeka umlaleli ngomkhuleko kaJesu. Lapho ezikhulekela yena aphinde futhi ke akhulekele nabafundi bakhe ngamagama kuyasibonisa lokuthi ke singabi selfish mlale singazikhulekele thina kwaphela kepha ke asokhulekela ke nabanye ifikele endlule sigcine lapho uJesu athi angisekho ezweni mina basezweni bona mina ngiza kuwe baba bangcwelise ubagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi ngamagama uma singasimunye asifuzanga uJesu asifuzanga uNkulunkulu asifuzanga umoya ongcwele ngoba bona bamunye Uma sihlukene mlaleni sizondana sifiselana kubi mlaleli asimfuzanga uKristu asimfuzanga uNkulunkulu asufuzanga umoya ongcwele ngoba bona bamunye evikele endlule sigcine lapho ke esethi bangcwelise bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe njani babe munye Siyaqhubeka emlaleli namhlanje sizoqhubeka kuverse 12 sifunda incwadi kaJohn chapter 17 umkhuleko kaJesu sifunda kuverse 12 lapho ethi khona ke lapho ngisenabo ezweni ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo usiyabona ke mlaleli la uJesu sethi ke ngenkathi esezweni wabagcina egameni likabani likaNkulunkulu kepha ke thina ke abantu abasemabandleni ethu sibagcina egameni likabani ake sibagcineni egameni likaNkulunkulu egameni eliphakeme kunamagama onke abantu kumele bazi ukuthi ungokaNkulunkulu wena ubusiswe nguNkulunkulu udalwe nguNkulunkulu ngamagama nathi bafundisi abantu kumele sibabonise even nangezenzo ukuthi abantu bakaNkulunkulu singakhulumi ngezindebe zomlomo ukuthi ningabantu bakaNkulunkulu kepha ngezenzo mlaleli sibonise ngempela ukuthi siyabaona laba bantu la uJesu uthi ke ngibagcine egameni likabani likaNkulunkulu ake ngiphinde ngibuze nceku osangilalela labantu abakulandelayo ubagcine egameni likabani noma kukhona amakhathakhathana thizo okwenzayo ukuze ubagcine laba bantu ziningi izinto ezenziwayo umlaleli ukuze abantu bagcineke kepha uJesu la uthi ke ngibagcine egameni lakho kwangathi umlaleli singafunda kuJesu ukuthi abantu bagcinwa egameni likaNkulunkulu abagcinwa ezintweni ezithize emlaleni kube khona izinto esizenzayo ukuze zidonsa abantu uma sezibadonsa labo bantu sibagcineka kulezo zinto ezibadonsile kuyothi ke lezo zinto uma seyiphupha engeke ngazibiza ngamagama seyiphupha abantu bayashabalala nomsebenzi uyaphela kepha uma ubagcine egameni likaJesu Uma bagcine egameni likaNkulunkulu, ubagcine egameni lakhe yena yedwa mlaleli. Umsebenzi awuqalile elitizwe lenkosi uzophumelelisa. Ngakho ke, mawungazami ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngamandla wabonkulunkulu abathize. Mawungazami mlaleli ukugcina abantu ngezinto ezithize ukuthi bahlale ebandleni lakho mlaleli ungavumi nanoma ubani akudukise ukuthi ukuze abantu bahlale ebandleni thatha lokuhlanganise nalokuthatha lokuhlanganisa ngoba yizinto eziphelayo ezingeke zalasta naphakathi kepha igama likaNkulunkulu iBhayibheli lithi lokungumboshongo onamandla phephisa abantu babalekisele emboshongweni onamandla mlaleli hayi lezi zinto esiyibonani kule nsuku esiphila kuzona uJesu uthi ke ngenkathi ngisezweni Sisezweni nathi ke mlaleli. Ngabugcina egameni lakho ongiphe bona. Wena ubagcina egameni likabani? Ubagcina ngezinto ezithize ezimfihlo kuwe. Abazalwane noma labo abakulandela abangazazi. Hayi bakithi, ibandla lika Christi, ibandla lika Christ. Akulona ibandla lakho. Ngakho ke bagcine abantu egameni likabani? LikaNkulunkulu. Yeso Jesu lathi athi kene ngenkathi nginabo ezweni ngabagcina egameni lakho ongiphe bona ngabalonda akakho kubo owalahleka kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo siyazi ukuthi ke ukhuluma ngubani ke la uJuda Iskariot umkhaphe kuverse 13 besathi ke sengiza kuwe kalokhu ngikhuluma lokho ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami mlaleli abamlalelayo sebayazi ukuthi uJesu uyapi hayi njengamakholwa amaningi abangazi ukuthi uJesu uyephi bayomfuna endaweni la angekho khona kepha la uthi ke ngikhuluma lokho ngenxa ukuthi sebayazi ukuthi ngiyapi sebayazi ukuthi ngiza kuwe ukuze babe nani nentokozo igcwale kubo futhi mlaleli kuverse 14 mina ngibanikile izwi lakho abantu banika ini mlaleli ake sibanikene abantu izwi likaNkulunkulu singabaniki izwi lethu kepha sibanike izwi likaNkulunkulu la usethi ke ngibanikile izwi lakho izwe labazona ngokuba bengesibo abezo njengalokhu nami angisiyo owezo kuverse 15 besathi ke angicela ukuba ubasuse ezweni kepha ngicela ukuba ubalonde kokuphi mlaleli akasikhulekeli ukuthi asisuse ezweni ngokuba uma ngasusa ezweni abantu angeke bamazi uNkulunkulu umsebenzi wethu esibekele wona ezweni ukuthi ke abantu bamazi uNkulunkulu leso Jesu athi ke angikhulekeli ukuthi ubasuse ezweni kepha ngikhulekela ukuthi ke ubalonde kokubi kuverse 16 abasibo abezwe mlaleli ngakho ke singazami ukusifanisa nabezwe siphikisana nezwe mlaleli kepha thina asibona bezwe mlaleli uJesu lawuthi ke akasibona bezwe njengalokhu nami angisiyo owezwe kuverse 17 bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso Verse 18. Njengalokhu wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Verse 19. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo kuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Ngiyazingcwelisa mlaleli. Nathi singabafundi siyinceku zaNkulunkulu kubalulekile ukuthi sikwenze lokho. Ukuthi ukuze nabo bakwazi mlaleli ukuthi kuphilwa kanjani. Ngoba uma singalokho sithi hey Hey gwasha kwacima hey sesikhuluma ingane kwane mabandleni asikhulumeni izwi likaNkulunkulu sizingcwelise nathi ukuze nabo babe ngcwele emlaleli ukuze bazophila impilo ethandwa nefiswa kuNkulunkulu ngithi ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso kuverse 20 angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo mlaleni abantu bayakholwa yini ngezwi lakho ku bakholwa uNkulunkulu yini na noma hayi siyamazi lo ukhuluma lokho enze lokho okuphambene naye ngakho kubaluleke ukuthi singcwelise angiceleli labo bodwa mlaleli amazi uJesu washo la emkhulekweni wakhe kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo kuverse 21 kuba bonke babemunye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina mlaleli uma seqhubeka sithi ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile verse 22 nenkazimulo ongiphe yona ngiphile bona ukuze babe munye njengalokhu thina simunye ake sime lapha ke mlalelo kwanamuhla uNkulunkulu asibusise ngenxa yesikhathi ngithatha le ntamba ngiyiphinisele kulabo abasiphathele zona egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazareth siphinde sibonane futhi ngosuku oluzayo mlaleli
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.